Mukwano gwene bakaye ennaku zino zikyaluta Okuwumiriza mu nnyindo nasigaza akawoko Mukwano bw'oba ombalira mu bantu b'oyagala Ombalira mu basembayo ombalira mu basookera ddala Kati nkulowooza era nzijjukira betwali twegamba Kwesubiza munyenye kuzuwanula muguru kusikiriza njuba Ebirowoozo nga bya birungi wabera birotya Omukwano gw'omu omu wagukweka wa Simanyi omu nzijjukira naye nze nja kujjukira nnyo Simanyi omu mmisinga naye nze nga kumisinga nnyo Simanyi omu nzijjukira naye nze nja kujjukira nnyo Simanyi omu mmisinga naye nze nga kumisinga nnyo When you say that you wanted to run away wanted to find a way out You promised You and I were meant to be When you changed This life fell apart Chirabika nuli wena punyiza omukwano Wanyigira dala dala Nebengeza geza kukwetonda omukwano Wafuno mulala Chirabika wanera vira enakuzido Tachane unira kunonya jagara kupateko na enakuzido Tachala vikira dala Simanyo mwuzi jukira na yenze Njaku jukira nyo Simanyo mwuzi singa na yenze Ngaku misinga nyo Simanyo mwuzi jukira na yenze Njaku jukira nyo
Sanja gade mana watu noza zamu Na binonze vieni na pulani zari zawamu Gambu itachubu no mkuba na kula vanga gomu Tuali manga vabi yeye manga murusuku Rusima rumonde muogo gata kama yuni Achama kungulanze gaga nunga kungulomu Na vanga kutaleyo kusibaka ya kate kafe Galike tuaka manga netunyuaka chai kafe Zijukira kapela na kayembe vienna letanga Nobu tuntu nube tano ganga kutale Katiche ngusaba kwewe kube mumutima Veranga bopi mapi moru kendo jetu kude Sisobola siyinza, siyinze na sisobola Kuwaka dakika wadaka mokwe la vila Teke romu chima mpedikava Tombo fuhi sampe hogo teke muandakava Wezibiri zanze mulava mchivira Wokutena kawotjola kasinga yoku njidira Orogwe tunulane mulava ngomwenya Ngotambulila walikulubala marwe nyanja Ateno wezi simu kane mpulire pebo sijo Ngopita mpola mpolo kufamu wengula oh Na yena kwa galanyo sima nyobo jukila Chima nyindi muso ya manyajeli ya tukirindi
Simanyo mwuzi jukira na yenze Njaku jukira nyo Simanyo mwuzi singa na yenze Ngaku mwuzi